usimpero yako waza kwanza wapi tofauti yake nao
sina noma naye wow wow wow
usimpero yako waza kwanza wapi tofauti yake nao
sina noma naye wow wow wow
Ni leo, oh, oh, I will give them all of